צח.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo, murakomeye kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Isi muri iki gihe ituwe n'impunzi zirenga miliyoni 21 nk'uko bitangazwa mu mibare igeranije n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR. HCR kandi mu itangazo kiza hagaragara mu minsi mike ishize ivuga ko ikibanze umuryango wagombye kwitaho atari gusa ukwita ku mutekano no gufasha izo mpunzi, ko ahubwo ari ugushakisha umuti watuma ubuhunzi bwazo burangira. Tariki 30 y'ukwezi kwa 9 n'ejo bundi i Geneve mu Busuwisi, ishami rya ONU ryita ku mpunzi n'intumwa ziturutse mu bihugu birenga 20 by'umugabane wa Afrika ndetse n'umuryango wa Afrika yiyunze byafashe umwanzuro ku kibazo kijyanye no kuhagarika ubuhungiro ku mpunzi z'abanyarwanda nyuma y'imyaka 7 y'ibiganiro. Iyo nama y'i Geneve yabaye nk'intambwe ya nyuma yo gufata umwanzuro uhamye kuri izo mpunzi. Mbibutse ni impunzi z'abanyarwanda zivuga ko zahunze hagati y'imyaka 1959 1998 zihunze ubushyamirane hagati y'amoko ndetse n'imirwano. Mu mibare igiranijwe tariki 19 y'ukwezi kwa 7 ari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, minisitiri w'u Rwanda ushinzwe imicungire y'ibiza no gucyura impunzi Madame Seraphine Mukantabana yatangaje ko abanyarwanda hafi 300,000 bakiri impunzi. Mu mibare yatanze yavuze ko ari 268,000 by'impunzi z'abanyarwanda, abenshi muri bo batatanye mu bihugu bya Afrika. Mbibutsa nanone ko iyi ministeri yatangaje ko kuva muri 1994 kugeza uyu mwaka u Rwanda rwacyuye impunzi z'abanyarwanda zigera kuri 3,400,000. Abenshi muri bo bavuye mu gihugu gituranyi cya Congo. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye abanyarwanda ngo tuganire ku myanzuro no ku byemezo byafatiwe muri ya nama y'i Geneve nk'uko bireba u Rwanda n'impunzi z'abanyarwanda. Turi kumwe muri uyu mwanya mpereye ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda, twatumiye bwana Jean-Claude Rwahama n'umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri ishinzwe imicungire y'ibiza no gucyura impunzi. Twatumiye kandi umunyarwanda uba muri Afrika y'Epfo Jean-Marie Nyirimbirima, dutumira kandi mu Bubiligi mwarimu Niyibizi Michel. Ni mwarimu ariko kandi mwarimu Niyibizi akurikirana cyane kandi ni umwe mu bahagarariye amashyaka ya politiki ari hanze y'igihugu. Reka mbanze mbasuhuze mwese uko muri batatu. Ndabasuhuje cyane bwana Rwahama Jean-Claude mu Rwanda, ndabasuhuje cyane bwana Michel Niyibizaho mu Bubiligi, ndabasuhuje namwe bwana Jean-Claude Nyirimbirima muri Afrika y'Epfo. Mwese ikaze mu kiganiro cyacu. Noneho ikibazo cya mbere ndagiha Jean-Claude Rwahama ku ruhande rwa leta y'u Rwanda. Hakurikije imyanzuro yavuye muri inama y'umuryango w'ishami ryita ku mpunzi bwana Rwahama, mwatubwira muri make icyemezo cy'ingenzi ku banyarwanda batwumva muri uyu mwanya, ari abari impunzi, ari abari imbere mu gihugu, umwanzuro wafashwe ni uwuhe?
Murakoze cyane bwana Karekezi. Umwanzuro wafashwe tugira ngo abanyarwanda baba abari imbere mu gihugu cyangwa n'abakiri mu buhungiro bamenye, nuko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2018 abanyarwanda bahunze u Rwanda kuva gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani bazaba batarafata icyemezo cyo gutahuka mu gihugu ku bushake cyangwa gutuzwa muri ibyo bihugu bari barahungiyemo nk'abanyamahanga bemewe n'amategeko bashobora kuzahura n'ikibazo kuko statu yabo, statu rusange yabo y'ubuhunzi izakurwaho. Icyo ni icyemezo rero cyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu nama yabereye i Geneve ejo bundi mu kwezi kwa cyenda itariki mirongo itatu. Inama yahuje ibihugu bitandukanye bya Afurika bicumbikiye impunzi z'Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda na Leta y'u Rwanda rihagarariwe.
Yereka nibutse kubatwumva Bwana Rwahama, reka nibutse kubatwumva ibihugu byitabiriye inama cyane byo muri Afurika bicumbikiye impunzi z'Abanyarwanda, twavuga duhereye kuri Angola, Uburundi, Kameruni, Congo Iharanira Demokarasi, Kenya, Malawi, Repubulika ya Congo, Afurika y'Epfo, Uganda, Zambia na Zimbabwe, birumvikana n'u Rwanda. Ye none se dufashe abahagari ibihugu bakiye bate uwo mwanzuro ko impunzi z'Abanyarwanda zaba zafatiwe ibyemezo cyangwa se zikiyemeza kugumaho ziri zikabona ubwenegihugu cyangwa se indi statu zafata cyangwa se zigatahuka, intumwa z'ibyo bihugu zabyakiye zite?
Zabyakiriye neza kuko ntabwo ari icyemezo cyabatunguye, ni icyemezo bari bamaze igihe kinini baganiraho kuko ubundi cyakagombye kuba cyaranashyizwe mu bikorwa mu myaka ishize muri 2013 ariko ibihugu byagiye bigaragaza ko bitayitegura, ariko mu nama y'ejo bundi rwose byose byahurije hamwe ko igihe kigeze rwose ko impunzi z'Abanyarwanda, iki kibazo cy'ubuhunzi ku Banyarwanda, ndavuga Abanyarwanda bahunze hagati y'iyo myaka narivuze, cyagera ku iherezo. Bacyakiriye neza rero kandi biyemeza ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2018 izubahirizwe nta kindi gihindutse.
Ndabashimiye cyane. Muri Afurika y'Epfo birumvikana hari impunzi z'Abanyarwanda zitandukanye, umwe muri izo mpunzi ni Bwana Jamari Nyirimbirima. Mwe iki cyemezo mwacyakiye mute?
Murakoze. Icyo cyemezo gisohoka abantu benshi ntabwo bacakiriye neza, birumvikana. Muzi ko iyo umuntu ahunze igihugu cye ahunga abitewe n'impamvu ziba zimuteye guhunga. Ndagira ngo mbwire Jean Claude ko natwe turi hanze ntabwo twishimira kuba hanze, dushaka gusubira iwacu, gutaha iwacu mu gihugu. Ariko nk'uko maze kubivuga, buri wese afite impamvu zatumye ahunga. Izo mpamvu rero buri wese agenda azisesengura akareba niba hari icyahindutse ku mpamvu ze, niba se ari ikintu cyabaye neza. Noneho igihe izo mpamvu ziba zidagihari, ubwo nyir'ubwite ashobora gufata icyemezo cyo gutaha. Ndagira ngo mbabwire ko icyemezo nk'iki kidatunganye neza. Kubera iki? Kubera ko havugwa ko kireba impunzi zahunze kuva muri 1959 kugeza muri 1958. Niba rero inyuma ya 1958 hari impamvu zatuma abantu bahunga igihugu cyabo, izo mpamvu zishobora kuba zihuje n'iz'uwahunze mbere ya 1958 akaba akiri hanze ubu ngubu. Icyo gihe rero izo mpamvu zigihari ntabwo byumvikana neza ukuntu ibyemezo byafatwa ngo abo Banyarwanda ngo bakurweho uburenganzira bwo kuba impunzi. Twese twishimira ko turasanga ko igihe kigeze cy'uko ubuhunzi bwavaho ku Banyarwanda. Ariko nk'uko mubizi buri muntu wese kuba tukiri hanze n'uko hari impamvu zibidutera kuguma hanze. Izo nizo mpamvu zagombye kubanza kwigwaho mbere y'uko ibyemezo nk'ibyo bifatwa, bakareba nimba koko izo mpamvu zishobora kuvanwa mu nzira, noneho abantu bagatahuka ku bushake bwabo. Ikindi nababwira ni uko nta muntu n'umwe wagombye kuduhamagarira gutaha. Umuntu wese aba akurikirana ubuzima bwo mu gihugu ku giti cye, amenya uko ibintu bigenda mu Rwanda, noneho yabona ibyo bintu bigenda neza ugafata icyemezo nta muntu ugiye kuguhata cyangwa ngo akubwire ngo iwanyu hameze neza nkaho wowe utabizi.
Ndabashimiye cyane Bwana Nyirimbirima Jean Marie. Ihangane kugeraho gatoya, ihangane gatoya kugeraho Rwahama. Hari amasezerano y'umuryango w'umujyi wa 51 yashyizweho agenga ikibazo cy'impunzi. Mu gika cyayo cya 35 ateganya ko ubuhunzi bwahagarara ari uko hari ibintu byinshi byahindutse mu gihugu impunzi yavuyemo. Hari ikindi gika 15 kivuga ko ubuhunzi bwarangira mu gihe impamvu cyangwa se ibintu byatumye umuntu ahunga igihugu cye nabyo bitakiriho. Mwarimu Michel Niyibizaho mu Bubiligi, mwakurikiranye iby'inama murakora na politiki ibi bikabyombi biteganya ko ubuhunzi bwarangira ku bantu mu gihe byombi bikurikijwe musanga bimeze bite
mbere yuko subize ibyo bibazo uko ari bibiri ndagira ngo nibutse ko ikibazo cy'impunzi ari kimwe mu bibazo bibangamiye abanyarwanda n'u Rwanda nk'uko maze kubivuga rero impunzi zitaha mu gihugu cyazo ariko icyo zahunze kivuyeho ikibazo rero nuko izo mpamvu zose nshobora no kuvuga muri makeya zimwe muri zo ari ubwicanyi irondakoko kwamburwa umutungo gufungirwa ubusa kuniganwa ijambo kwicishwa inzara n'indwara n'umukeno umutekano muke ibyo ni bimwe mu byo impunzi zahunze kuva nk'uko mwari muvuze kuva muri 59 kugeza muri 98 ndetse kugeza ubu ngubu impunzi nyinshi zirimo kuza zihunga u Rwanda kuko nta mutekano hari kandi n'ibyo bibazo maze kurondora bigikomeza urumva ko icyo ahubwo iryo tegeko rivugwa mu masezerano ya Geneve nyine risanga ridahuje n'umwanzuro wafashwe ejo bundi umwanzuro rero uko twawufashe komite ndimo iriho n'amashyaka n'amashyirahamwe adakora ibya politike yarateranye yandikira HCR n'ibyo bihugu byari biteraniye mu iyo nama ko ibyo impunzi zahunze bigihari ko rero bidashoboye impunzi zashobora gutaha kubera ko umutekano wabo n'ubuzima bwabo bwahungabana ikindi ni uko nagira ngo nibutse abatwumva ko ibyo Rwahama yavuze yuko ngo ibyo bihugu byishimiye gushyira mu bikorwa uwo mwanzuro ko atari byo utese gute ni uko kuva muri 2013 ubwo twakoreshaga inama mpuzamahanga ijyanye n'ikibazo cy'impunzi mu Bubiligi yabaye ku itariki ya 19 kugeza ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane mu 2013 u Rwanda rwumvise ko tugiye gukoresha iyo nama maze rwihutira kubwira umuryango ukurikirana ikibazo cy'impunzi HCR ko bizi inama yihutihuti yabereye muri Afurika y'Epfo ku itariki ya 18 ariko rero ntabwo ibihugu byose byateraniye nta na kimwe kigeze cyemera gushyira mu bikorwa uwo mwanzuro
ihangane gato reka tuganire bwana niyibizi ihangane gato tuganire Rwahama Mukanya arifuje kugira icyo avuga ku byari bivuzwe na Jean Marie Nyirimbirima Rwahama mwanza kusubiza kuri byo Nyirimbirima yavuze
urakoze cyane bwana Karekezi wenda nyine icyo mvuga ku mpungenge umuvandimwe Jean Marie yagaragaje avuga ati icyo cyemezo kireba abahunze kuva 59 kugera 98 ndagira ngo mubwire ko gutahuka n'ubushake bw'umuntu ntawe dushyiraho igitugu mu by'ukuri icyo cyumvikane neza icyo dukora nka leta icyo dukora nk'igihugu ni uko tugeza amakuru ku mpunzi z'abanyarwanda hirya no hino kugira ngo bamenye igihugu uko gihagaze bamenye ibyahindutse mu gihugu ari nabyo iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryakoze riza kurebereza impunzi kuko izo mpunzi ziba zireberwa ku isi yose ni na HCR rero yaraje ireba igihugu aho kigeze ireba umutekano w'igihugu isanga nta mpamvu n'imwe impunzi z'abanyarwanda zaba zigifite yo gukomeza kuba ishyanga zitwa impunzi ari nayo mpamvu bararebye basanga hariho wenda nk'impunzi zishobora kuba zifite impamvu zarashakanye n'abenegihugu aho zahungiye zarakoze ubuzima bwazo aho ngaho rwose byumvikane neza ko nta muntu ducura ku gahato umuntu ataha ku bushake icyo leta y'u Rwanda leta y'Abanyarwanda yakoze ndetse mu rwego rwo gufasha abahitamo wenda kuguma muri ibyo bihugu ariko batitwa impunzi ni uko yashyizeho n'uburyo bwo kubaha pasiporo kubazishatse kubaha pasiporo batarinze kuza mu Rwanda ibi byose ni ingamba zagiye zifatwa zigamije korohereza abanyarwanda kwiyambura uwo mwenda w'ubuhunzi tangajwe cyane na Professor Michel avuze ngo abari mu nama ntabwo babyishimiye ntabwo nigeze mubona muri iyo nama jye nari nyiri muri Geneve ndetse niyavuze yo muri Afurika y'Epfo ntabwo byaba byumvikana kuvuga ngo abantu ntabwo bishimiye icyo cyemezo kandi twari kumwe mu nama babyishimira nari nicaranye nabo
bwana Rwahama turagaruka mu kanya ndabashimiye cyane bwana Rwahama. Reka nsubire gato muri Afrika y'Epfo nyirimbirima, hari ibisobanuro bwana Rwahama agarutseho asobanura ibyahindutse mu Rwanda ashingiye ku byo ku mpungenge mwarimu zamuye no ku bibazo mwarimu Michel Nibizi yarazamuye. Ubuhunzi ni ku giti cy'umuntu nk'uko abisobanuye, mwe ku giti cyanyu mwumva ibyo mwahunze mu Rwanda bitewe n'igihe mwahungiye byararangiye bitakirimo, ku buryo mwumva hari ikibazo gihari cyo kuba ubuhunzi bwanyu bwarangira?
Nabashimbira kuba mwongeye kumva ijambo, nagira ngo bisubize muri make Rwahama, mubwira ko kuba HCR yaragiye mu Rwanda ikavuga ko impamvu impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zitakiriho, ibyo ntabwo byumvikana, kubera ko HCR ntabwo ari yahunze u Rwanda. Nkuko natangiye mbivuga, buri muntu wese afite impamvu zatumye ahaguruka akava mu gihugu akunda akaja kuba hanze ku gasi. Izo mpamvu rero igihe zigihari kuri buri muntu, kuri buri muntu ugitice, izo mpamvu igihe zigihari niyo mpamvu ubona abantu badashaka gusubira mu Rwanda. Kuvuga rero ngo HCR yasanze ibintu bimeze neza, ntabwo ari imihanda, abantu ntibahunze imihanda, ntibahunze amazu, ntibahunze kuko wenda bataryaga, ntibahunze ko ubundi babagaho mu Rwanda babagaho. Impamvu zatumye bahaguruka bagata igihugu cyabo ntabwo ari abantu b'abasazi, bahagurutse bazi impamvu zitumye birukanga bagata ibyabo bagata n'ababo bakajya mu mahanga. Ikindi nshaka kuba ni uko buri mpunzi iri hanze ikurikira ibibazo bibera mu Rwanda, ikurikira buri munsi abantu bakurikira ibibera mu Rwanda. Ntabwo ushobora kuvuga ngo hari umuntu ubuze undi gutaha, nta muntu n'umwe ubuza undi gutaha, buri muntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka. Niba umuntu yiyemeje gutaha akavuga ati impamvu zanjye zikiriho, nta muntu n'umwe nigeze numva wabujijwe n'undi muntu ngo yere gutaha mu Rwanda.
Ihangane gato, niko bwana Nyirimbirima, nicyo nari nkubaje ngira nti ku giti cyawe rwose ubwawe impamvu ugira uti yatumye uhunga ubu wumva igihari, ese ni iyihe yatumye uhunga, niba igihari ni iyihe?
Ahangaha wenda nshobora kutajya muri za detaye, ariko impamvu nahunze ziracyariho. Ugiye ugafata amaraporo y'imiryango idaharanira inyungu ireba uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uyu usomye ayo maraporo, sinzi impunzi ishobora gusoma aya maraporo ngo yumve ko mu Rwanda koko ari paradizo nk'uko abantu babivuga.
Noneho
ubu ninde asiyoboye ko nta ibintu bita demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda ko bitameze neza mu Rwanda? Uretse n'abari mu Rwanda ugafungura imipaka y'u Rwanda ukareka abantu bakishe bakizana, mwareba abantu basigara mu Rwanda muri iki gihe?
Ye, reka mbagarukeho mwarimu Nibizi Michel, mwazamuye impamvu zinyuranye muvuga ko biriya bihugu bicumbikiye impunzi z'abanyarwanda muri ya nama y'i Geneve mu Swisi yabaye ko bitigeze byemera imyanzuro yafatiwemo, mwe mubona se umuti waboneka ari uwuhe hagati y'ubu n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri 2018?
Mbere yuko ngaruka wenda ngusubiza ku muti watangwa, nuko nagira ngo nibutse Rwahama ko igitutu cyakomeje gukoreshwa mu gushaka ko impunzi zataha, nko gusenya inkambi bamenamo amabombe, kuzikurikirana mu bihugu zahungiyemo ndetse bakanizicirayo. Ikindi biragaragara ngo ejo bundi ambasaderi w'u Rwanda muri Congo yagiye kureba impunzi mu nkambi z'impunzi, azitera ubwoba ngo niba zitatashye ngo n'akazi kabo ngo birarangiye ngo babaye abanyamahanga nk'uko Rwahama na bamaze kubivuga, ku buryo ndetse n'amagambo yahavugiye mabi abategetsi bo muri Congo batayishimiye. Ikindi ni madamu ministre uhora azenguruka nyine ashyira igitutu ku mpunzi ngo zitahe nk'aho umugani wa Jean Marie nk'uko amaze kubivuga zitazi icyo zahunze cyangwa kose ko zidakunda igihugu cyabo. Ubwo rero ibyo nagira ngo umubwire Rwahama ni uko ntabwo u Rwanda rwigeze rushaka gucyura impunzi ahubwo kukuneza, ahubwo zakoresha imbaraga zose kugeza n'aho ziciye mu mashyamba ya Congo, ku buryo bigaragara ko mwe mu maraporo yasohotse yuko habaye jenoside yakorewe ku impunzi. Naho rero uwo rumbaje uvuga utese hakurwa iki kugira ngo impunzi zitahe, nyine nk'uko ni ugukuraho icyo zahunze kuko bigihari. Ariko rero icyangombwa ubu ngubu gikomeye ni uko mu Rwanda habaho uyukubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umuntu akishyira akizana akajya mu ishyaka ashaka akavuga icyo atekereza agahinga icyo ashaka, ntiyicwe ntafungirwe ubusa, akagira ubutabera busesuye, akagira umutekano, kuko mu Rwanda nta mutekano uhari kubera badaso, kubera demayi, kubera ironda koko n'ibindi byinshi bihari.
Ihagana tutwa
toya narangiza ho gatoya Karekezi, nuko FPR yateye Rwanda ivuga ko ije guca ubuhunzi, none ubu ngubu ku ngoma FPR akaba ariho hari impunzi nyinshi zike zibaho mu Rwanda.
Ndabashimiye cyane, reka duhe inamagambo cyane icyo nifuza ko twaganira. Bwana Rwahama, ku rwego rwa Ministeri ishinzwe ibibazo by'impunzi ndetse no ku rwego rwa Guverinoma y'u Rwanda, mwumvise impungenge aba bagabo turi kumwe ari mwarimu n'ibizi Michel ari Bwana Jamari Nyirimbirima bagaragaje bagira bati twumva ubwo hari igitutu kidushyirwaho kugira ngo dutahuke, kandi bakagira bati icyo nka Jamari Nyirimbirima avuze ati ko icyo yahunze yumva kigihari, hari ikintu nk'iyo mwisuzuma mugira muti ntago hadukora ibishoboka kugira ngo abo bantu bumve ko bisanga ko izo mpamvu bavuga ko ntazi kibaho?
Urakoze cyane Bwana Karekezi. Abavandimwe mu by'ukuri bakeneye amakuru nimba batirengagiza, kuko nk'ibyo Jean Marie yavuze ngo abantu ngo nta bantu bahunguka, ndagira ngo ubwire ko buri munsi twakira abanyarwanda bahunguka amagana n'amagana kuva muri 94 kugeza uyu munsi tumaze gucyura cyangwa kwakira abanyarwanda hafi 3.5 million bari barahunze. Bikwereke ubushake bwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yo gukemura icyo kibazo cyari cyarabaye akarande. Ntabwo rero byumvikana rwose uburyo, kuko wanamubajutse impamvu ituma udatahaniye kugira ngo ntayo yagaragaje, bose baba baravuga ngo icyabateye guhunga ngo ntabwo kiravaho, ariko nta n'ubwo bakivuga. Twebwe nka leta dukora ibishoboka byose kugira ngo umunyarwanda ahari hose agira agaciro, ntabwo ushobora kugira agaciro witwa impunzi. Niyo mpamvu tugerageza ibishoboka byose, ntawe dushyiraho igitugu. Icyo dukora ni ukubagezaho amakuru, ni ukubagezaho ishusho y'igihugu aho kigeze, ibyo bavuga ngo by'imiryango, amaraporo y'imiryango mpuzamahanga. Tujye twitunibuka ko abenshi mu bakora iyo miryango ari abantu bakunda byacitse, batifuza ko ibihugu byacu bikiri mu nzira y'iterambere byagira amahoro, byagira tuze, byatera intambwe mu majyambere. Abenshi babifuza byacitse. Abanyarwanda bacu rero ntabwo twifuza ko bakomeza kuba muri iryo curaburindi. Umunyarwanda w'umutima n'ufata icyemezo cyo kuza gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Intambara yararangiye, u Rwanda rero rujya gutanga inkunga y'umutekano mu bindi bihugu, umutekano wahungabanyemo. Ntabwo wajya gutabara abandi, ntabwo wajya kugarura umutekano ahandi iwawe bicika, ntabwo byaba byumvikana.
Ihangane gato Bwana Rwahama, reka nsubire gato kuri Bwana Nyirimbirima. Mumaze kumva ibisobanuro bitangwa na Guverinoma y'u Rwanda Bwana Nyirimbirima, nkamwe Bwana Rwahama ni umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Ministeri akoramo, icyo mwumva mwagira muti mwamubwira muti nge ndifuza ko ikintu nk'igikozwe ku Rwanda, njyewe nabo duhuje ibibazo turumva twatahuka, ni iki muri make cyane?
Uyu muri aka kanya ntabwo mu kiganiro nk'iki ariho umuntu ashobora kuza ategereje ko runaka ari buze kuvuza impamvu ze ku giti cye zatumye ahunga. Icyo nagira ngo nongere kubyo yavuze ngo hari abantu batahuka mu Rwanda. Ntabwo nigeze mvuga ko abantu badatahuka mu Rwanda, hari abatahuka, ariko nanavuze ko amarembo aramutse afungutse y'u Rwanda akareka buri wese akishyira akizana, ndakeka ko abasigaye mu Rwanda. Noneho rero icyo Rwahama yagombye kuba akora ni uko yagombye kwegera impunzi akazibaza neza impamvu zagiye zihunga, kuvuga ngo abantu bajya kurengera amahoro mu bindi bihugu, none ngo nta kuntu mu Rwanda ngo abantu bahunga. Uwahunze intambara mu Rwanda, uzi ko yahunze intambara mu Rwanda y'amasasu, niba akiri hanze uwo muntu yagombye kusura mu Rwanda koko. Ariko ndakeka ko abantu bari hanze atari abantu bahunze umutekano muke, umutekano uzamo kubera ko iyo ukurikiye za raporo aravuga ngo imiryango mpuzamahanga ikora za raporo ngo hari abashobora kuba babogamye, ariko dufite n'abantu mu Rwanda. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu uri hanze ntashobora kumenya ibiri kubera mu Rwanda, uko baramutse uko biriwe tuba turabizi. None se bajya kurandura imyaka bakarandura ibintu nibi, ubwo se umuntu mwarandura imyaka mushobora kumva ko uwo muntu yishime aho hantu ari? Nta bantu basohoka se bakajya gushaka ukuntu bashobora kubaho mu kindi gihugu kandi bataye igihugu cyabo. Ni ukwitonda mugashishoza neza mukareba impamvu nimuramuka muzikuyeho, nta muntu umwe muzababwiriza gusubira mu gihugu cyabo. Buri muntu wese azafata inzira yisubire mu gihugu.
Ndabashimiye cyane bwana Nyirimbirima. Mbagarukiye gato mwarimu Nibizi Michel, mwazamuye ingingo y'umugira muti mu Rwanda hari ikibazo cy'uko nta demokarasi ihari, nta burenganzira bwa muntu buhari, mwazamuye ikibazo cy'umutekano. Ariko bwana Rwamukanya bigarutseho, sinajya mu mateka yose ngo ndondore, ariko mu Rwanda habaye amatora, harimo abakandida batandukanye, amatora akorwa mu nzego zose, amaraporo agaragaza kurenganzira bwa muntu, hari ibibazo ariko raporo zigaragazwa n'inzego zitandukanye zerekana ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu buryo buringaniye. Mbasabye nk'ikintu kimwe, ibi biri mwagira muti mwashyiraho urutoki muti ibi bikozwe inzitizi ku mpunzi abazivuyeho, ni iki mwatubwira?
Icyambere nasaba cyangwa nabwira Rwahama yabwira nabo bategekana i Kigali ni uko bafungura amarembo amashyaka amashyaka akishakizana, kuko amashyaka avuze ahari n'udushyaka tutwana twa FPR, nk'uko inkuko ejo bundi mumvishe ko ishyaka ngo PDC, ishyaka PL, ishyaka PSD bavuze ko ngo umukandida wabo ngo ari Kagame, kandi bakiyita ngo ni amashyaka yo muri opposition. Icyo nabasaba nibafungure impunzi za politiki, bafungure Ingabire Victoire Umuhoza wafungiwe wa akamama kuko yavugishije ukuri, nibafungure Sivensi Bamana, nibafungure Leonie Gasengayire, nibafungure Tonese Niyitegeka ngo icyaha yakoze gusa nuko yashatse kwiyamamaza ngo ahangane na Kagame, nibafungure Mushahidi ko wabaye muri FPR akayihunga ndetse agafata n'umwanzuro wo gusubirayo, none bakaba muri Shebe Burundi ngo afite ingengabitekerezo ya Jenoside. Ikindi cya kabiri ni uburenganzira ubucamanza bukurikiza ukora atari ubucamanza bw'ubutegetsi buvugirwa n'umutegetsi, nk'uko byabaye kuri Victoire Ingabire Umuhoza, aho Kagame na Martin Ngoga bavuze ngo umuntu agomba gufungwa, hanyuma bagahera ko bamufunga bakamucira imyaka 8, yaba yajurira ibyaha byose bakabivanaho, ariko kuko bari babonaga ko iyo myaka 8 izashira mbere ya 2017 ko Victoire Ingabire ashobora kwiyamamaza, none ahubwo ibyaha byose babimuhanaguyeho, ahubwo imyaka yibakuba kabiri.
Noneho
nakarengane
reka duhindire aho ngaho bwana Nibizi Michel, ndumva ibyo bibazo bwana Rwahama yabyumvise, ariko ni ibibazo numva mu gihe kize ni politiki muri makeya mushamikiyeho izo mpamvu mwavuze ko zituma abanyarwanda badatahuka. Birumvikana bwana Rwahama sinshaka kubashyira kuri politiki yose, ariko muhagarariye ubwo guverinoma y'u Rwanda, iki kibazo zose ubwa mbere kigarukwaho uko tuganiye n'abantu nicyo kibazo bagarukaho, barazenguruka ariko mu kumwanzu bakavuga bati ni ikibazo cya politiki, ni amashyaka atemerewe gukora mu gihugu, hari ikibazo cy'uburenganzira butaboneka, hari ikibazo cy'ubutabera butagaragara, nubwo amaraporo agaragaza ibitandukanye nabyo. Mwe izi mpungenge izi nzizi muzagira mute cyangwa mwazikemura mute?
Nta shingiro na nkeya zifite. Umuntu uri hanze avuga ibyo ashaka, avuga icyo yishakiye, avuga ibintu bose adafitiye gihamya. Icyo nagira ngo ngarukeho gatoya ni icyo Jean Marie yigeze kuvuga, icyo kwegera impunzi. Nagira ngo mubwire rwose ndetse namumare impungenge ko abayobozi b'igihugu cyacu mu myaka yashize ndetse na n'ubu ngubu biracyakorwa, yaranabivuzeho byo kwegera impunzi aho zahungiye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, tuganira nazo tuzereka ishusho y'igihugu, tuzereka aho u Rwanda rugeze rwiyubaka, tunazishishikariza gutaha, tuzishishikariza gutaha, ntabwo tuzitegeka gutaha. Ibyo rero tunabifatanya n'umuryango ishami ry'umuryango w'ubumwe ryita ku mpunzi, aho tujya dukora gahunda zo kuzana bamwe muri izo mpunzi bakaza bagasura imiryango yabo hano mu gihugu, bakajya mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo bishigire amatsiko barebe aho igihugu kigeze. Iyo bahageze baratangara cyane, basanga ibyo bari bazi cyangwa bagiye babwirwa nta hantu bihuriye. Hari nk'abo rwose twazanye imiryango mu mwaka ushize, baraza bati bari baratubwiye ko General Rwakabije yapfuye, baraza bahura nawe ariho yigisha mu ngando, yigisha abitandukanyije n'abarwanyi bo mu mashyamba ya Kongo abatahuka, barumirwa baravuga ati ibintu batubeshya biriho batubeshya rwose nta gaciro bifite. Izo ni urugero rumwe mu ngero nyinshi cyane dufite rwose. Nagira ngo nsaba abavandimwe bazibuze mu bagihumbu batahuke mu gihugu cyabo, nimba ari abashaka gukora politiki urubuga rurahari baze bayikorere mu gihugu. U Rwanda uko rumeze kose n'ubwo abanyarwanda bose nta vangura rihari.
Yee
rwose ndagira ngo byumve. Afrika.
Ndabashimiye cyane bwana Jean-Claude Rwahama, umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Ministeri y'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi mu Rwanda ari Kigali. Ndabashimiye bwana Jean-Marie Nyirimbirima, umunyarwanda uri muri Afrika y'Epfo. Ndabashimiye mwarimu Michel Niyibizi ari mu Bubiligi. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi aho muri hose, nongeye kubashimira kandi mbatumira kwitabira ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza.